ngiyaqala malume angathi inkinga malume
momo
ephumule popthanka mali phela nomholo kana
momo
ayi mina ngiyaqala malume angathi inkinga malume
momo
ephumule popthanka mali phela nomholo kana
momo